nipe kama ya gigi mani nshafurugu hani wana neona mi Beyonce wamesau mi nani mi old school instrumento mi pia mikato nilisha kuambia mambo ya kitoto finito eti Justin Tambo toka machimbo wapi nirelani mina toka kigambo kwa kushindwa kujianda unajianda kushindwa ambu waisena kukatanda kwa pesa madam kwa pesa madam natoboa balungu kwa nido usio nipo zade mwako bora kigugu mizi tukukwelewa ina make sense sawezi kuwa mwalimu na champia kila same I'm too much for you to handle don't try again you gon' jeopardize a half I'm too much for your brain tunaishi masha magizo kila mtu crazy game na michepuko nao na jita first lady let's just get dirty baby act a fool that's all you got for the fashion unaita kiki boo unaita kiki boo
nafsi inanisukuma kusema basi acha ni okay isa totoro tochimizima tepotea na pote unanisikia au unanisikiliza
Mini rule boy, homie, so playboy down Itakuniwa kajuks, wakisha weni bunny Mde, OS, siku sane J-Rider, J-Mara, J-Car, I'm D-Money I'm J-Master J, I'm J-Mo Najonga, he beat ya kwichi kwichi Sio bita Jemmy Dupree I'm J.K. Nyerere, I'm J.K. Kwete J.P. Magufuli, mini J kweli kweli Half man, half amazing Sina pangwa kula mkada Suwezi kuwa mdananda Suwezi kem kusanda mi papa madale kumano Hingo maiki kumiza kicho meza panado You can even love me Me sio danding danding Now position Me show cause Mabegi bila nauli nye kumba Ni vipi tawashauri Supu standing mwenye ndi mkamili I set the trend You just jumping on the pin
I see Ina nisuku makusema Basi acha nionge Isa totoro tochimezima Tepotea na pote Unanisikia au unanisikiliza Unanisikiliza au unanisikiliza Nafsi ina nisukuma kusema Basi acha nionge Isa totoro tochimezima Tepotea na pote Unanisikia au unanisikiliza Unanisikiliza au unanisikiliza